Nzako akati konzo, nawe umati konzo, anatelo akulu. And even the Bible says to unto others, what you would have them do to you. Koma konzo wanu, sadikila wanga, ndipo konzo wanu, amazuna nkaka. Konzu, yeah. Yes, so konzu, nanendite konzu. The life you died for is living for you. Chitem chita bay, chinza to ichichi, chimandi pasa pisine, yeah. Dimagwede sa mutu mutu mutu, ndikaganisa zainu zainu zainu, konzi wanu sa pola moto, ndiri chete ndi wina kondo. Konzi wanu sa melandere, konzi wanu sa dopa nane. Ayesu konzu, nanenditi konzu. The life you died for